Awaba mukamate wali chirema. Sadi kibs.
Weruke demu kama katonda. Kusabu nkulembe. Uruno rugendo rentandise. Ururimu ensozi nemika. Kusabu buyinza bumu kama. Uyona byenkola. Na buli kyenkwasa ku mukono. Kibe kya buwanguzi. Tusa olugero lw'obulamu bwange. Ebyaliwo bisigale mu byafaayo. N'ebyekiika mu makubo gange. Mukama byonna obisobola. Oh oh. Kulembera mukama. Nkusaba tonvangamu. Ebizibu bwe bijja nyweza. Embeera ng'etabuse ngumya omutima. Na buli jengenda nyamba mukama onfuro omuwanguzi. Oh oh. Kulembera mukama. Nkusaba tonvangamu. Ebizibu bwe bijja nyweza. Embeera ng'etabuse ngumya omutima. Na buli jengenda nyamba mukama onfuro omuwanguzi. Olugendo lw'entandise mukama. Sikulwa manyi amanji genina Sirwa busobozi obungi. Sirwa buvumu bwenina. Naye kulwa amanyi go. Obuyinza bwo. N'omukwano gwo nkimanyi. Nja kutuuka ku buwanguzi. Oh oh. Kulembera mukama. Nkusaba tonvangamu. Ebizibu bwe bijja nyweza. Embeera ng'etabuse ngumya omutima. Na buli jengenda nyamba mukama onfuro omuwanguzi. Oh oh. Kulembera mukama. Nkusaba tonvangamu. Ebizibu bwe bijja nyweza. Embeera ng'etabuse ngumya omutima. Na buli jengenda nyamba mukama onfuro omuwanguzi. Emikisa mu lugendo lwange. Otukume ebirwadde ebikambwe. Sitani mukambwe. Kati ali eyo Yesu nze. Emitego mingi gyateze. Naye mmanyi Katonda ye gwali nange. Naye mukama ebirungi bingi byonkoledde. Era nkwesiga mu byonna. Nkimanyi tolindeka. Kulembera mukama. Nkusaba tonvangamu. Ebizibu bwe bijja nyweza. Embeera ng'etabuse ngumya omutima. Na buli jengenda nyamba mukama onfuro omuwanguzi. Oh oh. Kulembera mukama. Nkusaba tonvangamu. Ebizibu bwe bijja nyweza. Embeera ng'etabuse ngumya omutima. Na buli jengenda nyamba mukama onfuro omuwanguzi. Oh oh.